kukonda asima nguo yangu. Chanikonesha kitanda na kulala peke yangu. Rudi upoze majuto wanaongea walimwengu. Kumba cha ndani fukuto njano limegafungu. Baby, give me one more chance to be the one to hold your hand. Maybe we can learn to love again. Usiseme basi, usiseme basi, usiseme basi, usiseme basi. No way I'm perfect. Nimekosea leo basi radhi nikuombe. Nimekukosea my baby. Nisoma laika useme ni baby si unajua. Mimi dhaifu kwako na nayo unatambua. Sina lolote kwako. Nime Baby we can learn to love again. Usiseme basi, usiseme basi, hebu usiseme basi, usiseme basi, usiseme basi.